Pambilini besikade sixoxa ngokuthethelela futhi mhlawumbe siyacaba ukuthi oh ayi 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 uyaphi lapho manje awukhulume ngokunye phela ulungileke sokwenza lokho kusasa kodwa namhlanje thanda ukuxoxela ngowesifazane oyenesizathu zonke zongathetheleli angiqale ngikubingelele ngikwamukele engosini efresh ngingusibalo Bethi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works nganginaye kwi-interview lowesifazane phambilini ngimbuza ngendodana yakhe eyashayiswa ngumshayeli owayephuzile qede yafa manje mase kuthiwa lowo mshayeli wama wayinikeza usizo lendodana yalowesifazane nakanjani ngabe isaphila namhlanje kodwa ngesho akazange ame ngakho lendodana yagcina iphangalele ngenxa yokushayiseka kulula kumuntu onjengami ukukhuluma ngokuthethelela kodwa lesihloko sidubula siye ngqo enhlizweni sithunuka amanxeba amaningi izinto ezakulimaza kumuntu okulolu daba kulapho kanye umbuzo wami uthi ingempela ukuthethelela kuchazane esimene sinjalo okwangidinta kakhulu ngalo wesifazane ukuthi ubuhlungu bokushiywa nguma wakhe babuse fresh kakhulu nabo kodwa ekuso leso simo wakusopha ukuthethelela kuso sonke lesi sikhathi bengilokhu ngibuka ngibheka ukunyathela kwakhe indlela okwenzeka ngayo ayikho futhi inhlobo yobulungiswa engabuyisa indodana yakhe ekufeni kodwa ukukhetha kwakhe ukuthethelela kulethe uphuluko enhlizweni yakhe nakho uJesu akakusho ngentethelelo ngokaMathewu 5 verse 43 no-44 nizwile kwathiwa wothanda umakhana wakho uzonda isitha sakho kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu ibabusise abaniqalekisayo ibaphathe kahle abanizondayo ibakhulekele abanizengelayo uthanda izitha zakho uyikhulekele uthi pho kulula lokho lutho sanhlobo kodwa kwami ukubuka kuthi ngalo wesifazane nanxa kungabukeka kunzima ukuthethelela isenzo salomshayeli owayebudlonyile utshwala kodwa avese ashayise indodana yalo wesifazane qede ayishiye kanjalo esadikiza kwaze kwaphuma umphefumulo wayo emgwaqweni iyodwa qhwaba ingatholi isizo kwakungcono ukuzwa lobuhlungu kunokuqhubeka athi esebuzwile bese angeze ngokuthi aphile ehlenyuka nalomdlavuza wongathetheleli empilweni yakhe yonke thandani izitha zenu niyikhulekele lo wesifazane ngokunquma ukuthethelela wazelapha isilonda esasenhlizweni yiwona amandla ezwe lawo yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje siyatholakala kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067 706 0077 kanti usengaphinda futhi uvakashele iwebhusayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.